gudoomiyaha degmada Xudura ahna duqa magaalada Umar Cabdullaahi Maxmuuda iyo kulan la qaaday odayaalka dhaqanka walibana uu kula hadalay doorka muhiimka ah ee ku qaadaya koranka ridan dhisowka iyo mashaariicda horumarineed ee ku dareera magaalada kulankii waliba ujeedka kiishay uu sahayay sidii deegaanka uu sagnagada lahaa deegaan qurux badan oo la handal xiisa waa gudoomiyaha degmada Xudur oo safar uu san ka bahi dalka Binaanshay iyo sheegay in la balan qaadiya dhismo wadooyinka laamiga ee tan koreeyto la ka bilaabo doona bartamaha magaalada sidaas darteedna bulshada Xudur uu sheegay in la baahanyee iyo qaranka iska darsadan sidii la hirgeli lahayd wadooyinka markii kulanka dhamaadiyay waliba warbaahinta la hadalay gudoomiyaha odayaalka dhaqanka Malaaq Cali Aadan Wiira iyo ku warbiya muhiimada kulanka uu islahaaya
waligeeyka kulanka walinay gobolka Bakool degmada Xudur walil sharaanay gudoomiyaha degmada Umar Atu yalla sharaani wuxuu ka moqonay muddo safar ka moqonay oo maarnay safar dheer ka moqonay Jarmalka ka moqonay oo Ilaahay nabadeenay ku kooy yaa odayaalka dhaganka golaha malaagada yaa geeyka meel kale jiraayna degmada sirkaaso ka saabsan aswareysi oo galuurin baahad wadanka ku jarta abni huma abniga ku jar walal walaay ku jar yaa iska warsaday usuun walaa hal kulmi ee walaayinto aan in sheegay unuun baahadii dhabka inta ku jar aan yaan sheegani anigu wali in sheeganay wadanka abaaru ku jarta oo maarna biin lahayn oo maarna badaran lahayn oo dadka haska baraka aan lan welba kaamgi su ku jari baahanka galli oo dhibaatanka galli yaan sheegani wali kale aan sheeganay in abni humada sidii suub ku tabi leeyay yaan sheegani ani hata magaalada gudaha ee guudaangi gaar aan badada saaysan lahayn labkalan ku jarna yaan sheegani wali baahta qotsadaanay masan sheeganay baahada oo wadanka ku jarta oo dadka maarnay dadka horti heeyid wal ku hel jari hata heeyid ay ku maarnay gaab galan oo wal waaysan dadka masaakiinta ay wal baradi oo wal la siyaay walaay baadi gohan eedan wareereen eedan la boodan ka amteedi maarnay la ka baraka ay intan taasi boqoli siyeedun door kaam yaan duku jarti ka amteedi oo hayti ani maarna geeg walaalay laay wali galeen tu ku jirtay haafado boos ka jirtan dowlada ka jirta oo maarna abaarta ka jirta yaan tu maarna yaaj dadkii waay haafado nafti oo meel barka me bi barki ayay mudor taaba se jiraan wali sheeganay suul masan in sheegay inta sal kulmi masaraaj oo fayl masayidoon in kulmaan masa dawladda in kulmaan masa jarmalka nafti suuran oo ay oo ma ku sheegadaw yaani sheegi unuu wali kaabanay masan sheeganay walaalintu ku jari oo masreediyay yaa sheegani ee wadankana maarnaani oo goobanka jare usuu noogaa unuu sheegani walaal walaay dhabaantu ku jari yaani sheegani walaay dheefaha soo dowladda ku soo doonay sheegani dali dibid may badbadane anta gudoomiya degmada kabaarka geysi masa odsiga geysi masa qoraal geysi masa suwalan sheegi masa gobolka Bakool degmada Leeraw maarnaani oo dhab ku jar oo degmada Xudur gaar ahaan Xudur la madayn ay dad dowjeel oo dad oo maarnaa tabaleysan saasi maarnaa isku dhaga mahay oo maarnaa barbaraamin wen oo kalaafin wen oo dowlad walan ku sheegan oo maamul walan ku sheegan dad isku duuban yihiin.